ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Dusangira ijambo ya none twayihariye ingingo y'amatora mu Rwanda muri uyu mwaka w'2024. Na amatora azaba ku itariki ya 15 z'ukwezi gutaha. Asaba ari amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Kugeza ubu ku mwanya w'umukuru w'igihugu hari abakandida batatu. Uyu ni Madamu Oda Gasinzigwa, perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora, abatangaza.
Ku mwanya wa perezida wa repubulika, komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida bakurikira: Kagame Paul watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi; Habineza Frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda; Mpayimana Philippe umukandida wigenga.
Aba bakandida ni nabo bahiganwe ku mwanya nk'uyu mu matora aheruka mu 2017. Muri iki kiganiro turabana n'ingeri zitandukanye. Turahera ku bakandida bigenga bashakaga guhatana muri aya matora ariko ntibibakundire. Abakandida bigenga batandatu bose bari bagaragaje uwo muhate. Turumva bamwe muri bo. Turumva icyo rubanda rwiteze kuri aya matora n'imyumvire ruyafiteho. Hari kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bafite ukundi babona aya matora. Tubafitiye n'abasesenguzi bahaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo. Dutangiranye n'abakandida bigenga batabashije kwisanga ku rutonde rw'abagomba kwiyamamariza gutegeka. Ijwi rya Amerika yavuganye na Bwana Barafinda Sekikubo Fred atubwira uko yakiriye urutonde rw'abagiye kwiyamamariza gutegeka u Rwanda.
Urakoze cyane rwose. Bariyo urabazi na 2017 nibo biyimitse bariya ni abakozi ba pike nk'uko komisiyo y'igihugu y'amatora arabangajwe na pike. Ni ukuvuga bariya bakurikiza amabwiriza pike aba yabahaye, ntacyo bongeraho, no more no less. Ni ukuvuga rero njye mbere y'uko ngira uko mbyakira mbaza nkasuzuma akihishe mu nda y'ingoma yabo babundaraye hejuru badashaka ko abandi bakandida bashasha baza barebe ibyihiseyo. Nk'urugero bagiye bavuga ko pike adahari, urumva bakavuga umukandida mushasha nk'indyamunyu Barafinda Sekikubo Fred mpageze nahita mbabwira oke munda hasesekaye muri perezidante pike aze hano na David Ndahiro aze hano na wa wundi utangiye kubita kuvuga iby'urwenya baze hano rwose dusuhuzanye n'abanyarwanda beza. Bagatinya ko nazamuri izo ngingo rero bakavuga mu mukuremo vuba uwo n'indyamunyu n'indyagikukura ibyo twabundarayeho kera ashobora kubivumbura akatuvumbura nibwo atahita tuvumbukana kuko ari umunyapolitiki mwiza. Ariko mukure ku rutonde none ahijyane tumukire gutyo babagakina umukino wabo wa politiki byako kageni. Ariko twe turagaruzi katurabayoka wagira ngo duhagazikira mu ruzi no ku munara wa Kalisimbi.
Pike uravuga nde?
Iyo mvuze pike mba narihimye ni Paul Kagame. Urumva uwo mukeba wanjye w'ikigugu nanjye nkamubera mukeba w'ikigugu antinya kubi kubi byasaze. Wabonye inka yuturutse inyuma cyangwa imbere yayo ukayikanga kidogo ifungira amaferiri ya hirya. Nuko pike ampabuka rero na befuperi Inkotanyi n'Inkotanyi kazi zabo.
Uravuga ko ariyo mpamvu utagaragaye ku rutonde rw'abagomba kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu?
Nurutse abana birumvikana n'umwana muto yarutsa bose araramye. Arumva abasaza n'abakecuru bo babibonera mu kirahure.
Ibikorwa byawe bya politiki birakomeza gute nyuma yo kutiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu?
Eric, ku ijwi rya Amerika, ibikorwa byanjye bya politiki byandanze ngiye kubikubishura igihumbi. Ngiye kubikubishura igihumbi ahubwo abefuteri Inkotanyi bapfa ndaze ariko bahumure ndi umunyapolitiki mwiza w'amahoro. Nibirukanke ngo bagire ubwoba ahubwo ndababwira rwose bashyire imumu. Ndaze mbatabare imisoro ku butaka irabagoye, ndaze mbatabare imisoro ku mazu irabagoye, ndaze mbatabare abakene badafite igishoro cya miliyoni 6 ntibemerewe gukora mu Rwanda. babita izererezi abatemberezi abazunguzayi babajyana kwa Kabuga iwawa mbese babigize icyaha ndaze mbatabare n'abasirikare umushahara babahemba ni muto cyane ntabwo ujyana n'ibiciro byo ku isoko n'abapolisi n'abarimu urugira w'u Rwanda uzarugira neza ndahari ndahabaye abanyarwanda bakeneye ko mbakuriraho ibyo pike yabatambitse imbere imbere imyugariro yose yatambitsemo nizo nyibakuriremo kandi pike tuzamurindira umutekano w'umuryango we nimba hari ari mu ryerye n'abana be nishutize bose tubarinde niyo mpamvu nababwiye nibampomba muri ya myaka nibampomba usibe no guhomba bazahomba bahombe banahombane intambara mu karere k'ibiyaga bigari barakayogoje abaturage benshi babaye ibitambo amagereza aruzuye abaturage ubushomeri abanyamahanga nibo bahabwa ijambo imbere mu gihugu abene gihugu bakabura ijambo wareba ukuntu bazana abanyamahanga kubatuza ngo ni impunzi z'amahanga abene gihugu b'abanyarwanda bangaye ku isi yose abo bose ntibampombye abo nibo bakaye bacyurwa bagatuzwa bakubakirwa amazu abatabafite n'abana b'imfubyi bose n'abapfakazi n'abapfakare abakene bose bagatabarwa barampombye se n'ugomba cyahombana ndaze mbahombanure kubera Imana
nk'umunyapolitiki uzitabira amatora nk'abandi banyarwanda bose ku munsi w'amatora
hano nta matora ahari ahubwo pike nta n'umuntu ugiye kurusha agiye kurushanwa nawe biriya ni ukwiyimika urumva nimba umuntu yiyimika nka kuri ajya kurahira n'indirimbo bashyiramo bavuga ko ubukwe baburangije ngo gisigaye ni ukurahira n'imiziki hano barayicuranga ngo nikiva mu matora babakizi hano bari abana minibumwe uriya yarindishije minibumwe ni umwana yahaye akazi ni umukozi we noneho n'uriya wa Green Party nawe uwo muneke ishinga amategeko n'abana yahaye akazi nk'abariya baneke yahaye akazi bariya ni abakozi be nta kintu nta cyemezo bafata cyarengera rubanda ni ukuvuga ni asa amatora ahubwo ni ubukwe nk'uko bavuga ko ubukwe bugiye gutaha hano mu Rwanda iwabo babyina mbere y'umuziki ni ukuvuga n'iziba bizava amatora bababizi iyo aza kuba ari amatora bari gusigamo nge n'abariya bose ko batanze kandidatire tukazenguruka twiyamamaza noneho abaturage bakaba aribo badukiranura bagasifura ngo utsinze n'uyu duhundagaze amajwi twese rubanda imbere mu gihugu no muri diaspora ariko aba barabyina bagatera bakikiriza bakabyina bakihemba bagakora byose bigize mariti papasi nta matora ari hano kuko nta baziyamamaza opozisiyo bariya ni abakozi be ni ukuvuga ejo araza bandikira umuvuduko avuge ngo nabandikiye umuvuduko natowe 98% ku ijana mbaye mbahanuriye hakiri kare
ntabwo basubije ikibazo cyanjye barafinda ntabwo basubije ikibazo cyanjye
yego
uzatora nk'abandi banyarwanda cyangwa kuba uvuga ngo nta matora ahari ntabwo uzirirwa ujyayo
impamvu nyine nabanzaga kugisasira ni ukugira ngo kiganyo mbanze nkubwire aho nashingira ntora cyangwa ntatora urumva bashobora guca mu gatondo bavuga barafinda sec kubo Fred ajye ku rutonde icyo gihe natora mpereye aho nkusubiza bavuze nanone ngo amatora tuyakuyeho turayasubitse ahubwo turayahanaguye kuko atuzuza ubuziranenge kubera bariya abanyapolitiki batari murumva ntitwatora kanemu akongera agategurwa neza noneho tukajya kuyamamaza twese tukabona kujya gutora birumvikana nta wakwanga gutora umunyarwanda wese yishimira gutora ariko se wambwira ngo hitoze bariya njye gutora mukeba wanjye tusangiye umugabo ni igihugu n'abene gihugu tusangiye mukeba yampigamishije yankuye ku rutonde ngo none njye kumutora mutere ingabo mu bitugu andebe imboga mu menyo
Bwana Innocent Hakizimana nawe nk'umukandida wigenga twavuganye nyuma yo gutangaza urutonde rw'agateganyo uyu nawe komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko atujuje imikono y'abashyigikiye kandidatire ye
ni ukuvuga komisiyo yo mu Rwanda ishinzwe amatora
yego
ubona mbese ikorera mu kwa kw'ishaka rya FPR nuko impamvu ndazikwerekaniza kuba abantu barasohotse bemerewe ukuru rutonde rw'agateganyo bakagereka ingingo urukubyumva batigeze baduhugurira neza kandi twese twarayiguyemo imikono kandi kari mu mabwiriza mu bitabo baduhaye byasohotse tariki 20 z'ukwa kabiri 2024. Ibyo bitabo ni igazeti idasanzwe yasinyweho na Perezida wa Repubulika. Nta manda zemerewe ku mukuru w'igihugu. Urukubyumva ibyo ni ikosa, wabyumvishije? Nta myaka ntarengwa yemerewe ku mukuru w'igihugu. Noneho ugasanga nta n'ubujurire burimo. Niyo mpamvu bagendaga babiko bagirengagiza nkana bazi ko bazabitega abakandida bigenga. Noneho aho abakandida bigenga twari abakandida batandatu. Gutungurwa no gusanga umukandida wemerewe witwa Mpayimana Philippe ni umunyamabanga muri leta. Ikindi umukuru w'igihugu dufite Excellence Paul Kagame, sibyo? Yasinye iteka rijana abakozi mu zabukuru, abaporotisiye, abakozi ba leta mu nzego zose ku myaka 65. Rero ajya kwiyamamaza manda ya 2017 afite 63, buno ari kuzuza 70. Urukumva ko itegeko nawe riramugonga kuba yakongera kwemererwa gutanga kandidatire. Ubwo rero byatumye mu mabwiriza birengagiza imyaka kuba batarashyizemo manda. Nta mukuru w'igihugu gifite demokarasi ugomba kurenza manda ebyiri. None umukuru w'igihugu turamwubaha, yatangiye ari visi perezida, ariko akimara kuba perezida yakuyeho uwo mwanya. Ni ukuvuga rero nta gihugu kiba kiriho kitagira visi perezida, kandi visi perezida ava mu shaka ritari rimwe n'iriri ku butegetsi ryavuye mu perezida. Ikindi inzego zose zo mu gihugu zose abazikoramo ni FPR Inkotanyi. None kandi dufite amashaka, natwe dushaka gushinga amashaka. Niyo mpamvu nanditse ibaruwa nsaba ko amatora yo mu Rwanda yakwigizwa inyuma cyangwa tugahabwa uburenganzira abakandida bigenga bakirengagiza ikimikono kubera ko urutonde ruzasohoka ku wa gatanu. Ntacyo guverinoma yigeze insubiza.
Wayitanze he ibaruwa yawe?
Nandikiye kuri imeri ya info yohereza muri kuri guverinoma, nabo namenyesheje mbamenyesha kuri imeri mbikoresha na X. Burya ari ikindi demokarasi nuko kibigaragazwa nuko amashaka agenda gurana ku butegetsi kandi mu nzego zose bakagenda basaranganya ubuyobozi. Nabo ati niba FPR ikoze imyaka 30 igomba kurekura n'irindi shaka rigakora bikagerageza najya amahirwe. Nibyo byitwa demokarasi kugenda baba bakora rotation nko muri Amerika. None niba u Rwanda rufite amashaka arenga 6 yemewe, ukaba utasangamo na meya uva muri iryo shaka rimwe ayobora akarere, ukumva iyo demokarasi yaba iri kugaragara ite? Kandi abayobozi nta muntu udashaka ubuyobozi. Noneho urebe ni kosa bakoze kuba barayindesitati bagaha amahirwe abanyarwanda, sibyo? Kuba wakwiyamamaza urekuye ubundi bwenegihugu ubusezeyeho, tukaba twaratanze ibintu ibyangombwa bigera muri 20 na icyangombwa kimwe cy'imikono akaba aricyo baha agaciro kandi bakanakumira.
Iyo yabaye imbogamizi ikomeye kuri mwebwe.
Yabaye yinsi dukuramo turi abakandida bigenga batandatu, hasigaramo abamashaka babiri, nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Frank w'ishaka Green Party, sibyo? N'umunyamabanga Philippe. None twe tukibaza kwandikira twese turabijuririra tujya no kuri komisiyo.
Urumva byagombye kugenda bite bwana Hakizimana?
Iyo ngingo kubera ko urutonde rwa burundu rurasohoka ku wa gatanu bakakwiye kwirengagiza irangingo kubera ko baciye ubujurire bwacu mu nyandiko.
Mbese mu kujurira mwajuriye mu nyandiko mwandikiye komisiyo?
Twajuriye mu nyandiko tuzihana guverinoma. N'uyu munsi twajuririye guverinoma kuba bareka gusohora urutonde rwa burundu ruzasohoka ku wa gatanu tariki 14, bakasunika amatora kigira inyuma bakubahiriza amategeko basinyiye. Kumva rero itegeko riberaho kubahirizwa kandi aho risohotse rigomba kubahirizwa. Niba bagenzi be yarasinye itegeko bakajya mu zabukuru, nawe agomba kujya mu zabukuru. Ahubwo we nk'umuntu ufite serivisi nziza wageze n'ahageze igihugu agahabwa umwanya w'ubujyanama no gutoranya umukuru w'igihugu akajya mu umugisha. Icyiza perezidante yafashe nawe kubera ni umukozi unoma mu Rwanda, akanda nunga na prezida sibyo we yansubije ubutumwa butugufi kuri telefone ko bagiye kupiga ku kibazo cyacu bakadusubiza ariko nanitaha yananiwe kudusubiza mukubuga rero twe twumva yuko yagiye kubaza umukuru w'igihugu akanga ko abakandida bigenga bahangana nawe kubera ko abona ko dufite ingufu rero nta kindi twakora bigikurikiyeho n'urutonde n'urusohoka turarega igihugu
murakirega mu ruhe rwego
mu rukiko rw'ikirenga
muratanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga
ariko ntabwo twabikora urutonde rwa burundu rutarasohoka
urutonde rwa burundu nirusohoka mukibura mwaratanze ubwo bujure bwanyu murahitamo kurega komisiyo y'igihugu y'amatora mu rukiko rw'ikirenga
niko bimeze kuko turi abanyarwanda kandi dufite demokarasi kandi twe dushaka kwerekana mu bihugu by'amahanga ko dufite demokarasi ijana ku ijana ni ukuvuga hari amabaruwa turi gutegura namwe tuzifashisha mu kurega komisiyo y'amatora mu Rwanda
yatangiye batubwira ko bivundiye muri demokarasi batubwiye aho batuvanye
cyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ngingo y'amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka w'2024 kuri mikoro murumva bagira ubusa muri aya matora ku bakandida bigenga hagaragayemo umugore umwe rukumbi washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda Diane Shima Rwigara hari ku nshuro ya kabiri nawe abigerageje ariko ntiyisanze ku rutonde twaraganiriye
uyu mwaka wa 2024 nta burenganzira dufite bwo kongera kuzana imikono mishya 2017 twari dufite ayo mahitamo ariko ubu ntayahari rero nta kuntu nakosora ibyo bavuga ko ntakoze neza uretse ko n'ubundi sintekereza ko hari icyo byari guhindura kuko 2017 nazanye indi mikono mishya bamaze kuvuga ko iya mbere nazanye batayemeye ndiyo mishya nzanye barayanga rero ntabwo ntekereza ko n'ubundi kujya gushaka indi hari icyo byahindura
wahisemo kubyihora rero
yego narabyihoreye kuko n'ubundi ntabwo twemerewe komisiyo ntitwemerera kujya gukosora imikono
ugeranije se n'uyu mwaka ndetse na 2017 aho byari bigoye kuri wowe wabonye ari hehe
2017 uyu mwaka ntabwo leta yigeze itubangamira cyane nka 2017 gushakisha imikono ntabwo hajemo ibibazo byinshi kuko ugeranyije 2017 ari abansinyishirizaga byari ibibazo byinshi ariko uyu mwaka ntabwo inzitizi zabaye nyinshi uretse ko n'ubundi birangiye kandidatire bayanze donko umwanzuro ubaye umwe
ntabwo bishobora kuguca intege ku buryo n'umwaka utaha w'ibihumbi 2029 bishobora kuzakubera gutya
ibya 2029 ntabwo nari na icyo cyemezo ntabwo nari nagifata haracyari imyaka itanu ahari ntabwo nabitekerezaho
iki kiba kigenda kibagonga mu gukusanya imikono ku bakandida bigenga uko bavuga ngo harimo amananiza wumva byagombye kugenda bite wowe
hari byakagombye guhinduka kubera ko urebye ibyo basaba n'ibyo bagenderaho biratandukanye ushobora kuzuza ibyo basaba byose ndetse ukanabirenza ariko ugasanga barakwangiye hakaba hari undi utarasinyishije cyangwa wasinyishije akarere kamwe cyangwa tubiri ugasanga we baramwemereye icyahinduka ni uko bagendera ku byo bavuga ko bagenderaho bagendera ku byanditse ku byo baduha ku byo badusobanurira aho kugendera ku bindi tutazi
ubwo hari uwasinyisha akarere kamwe bakamwemerera gutambuka se
ntabwo wenda nshaka kubyinjiramo cyane gusa icyo nashaka kuvuga ni uko bashatse gutambuka watambuka ariko batabishatse icyo wakora cyose ntabwo uzatambuka
demokarasi irahenda
Komisiyo y'igihugu y'amatora ntiyitabiriye ubutumire bwacu mu kiganiro. Igeza kwitabira yari gusubiza kunenge bakandida bigenga bayishinja. Urutonde rw'abagiye kwiyamamariza gutegeka u Rwanda Ijwi rya Amerika yashatse kumva icyo batavuga rumwe n'umutegetsi baruvugaho. Madamu Victoire Ingabire Umuhoza akurishya kadarufa mu murinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda.
Urutonde biragaragara ko ari umukino wa 2017 abantu bose bagisubiyemo gukina. Nta gisa kirimo igihe cyo kumatora mu Rwanda azaba atabaye mu bwisanzure, igihe hazaba hari abantu bamwe bakumirwa kugira uruhare mu matora. Bikomeza gushimangira ko amahame ya demokarasi, kubahiriza itegeko mu gihugu cyacu, ibintu bikiri kure nk'ukwezi.
Ku bwanyu hagombye gukorwa iki?
Ikigomba gukorwa ni ukubahiriza amategeko. Dufite amategeko meza rwose, itegeko nshinga rikoze neza, dufite amategeko agenga politiki cyangwa n'abashaka gukora politiki bavuga ku giti cyabo, amategeko yose arahari. Ariko ikibabaje ni uko abambere batajya bubahiriza n'abayobozi bacu. Donc icyo gihe ni ikibazo, nicyo impamvu tukiri kure. Mu kanya nambaze kuvuga nti turacyari kure nk'ukwezi, kuko amategeko meza tuyafite ariko kwakira mu bikorwa bikasimanyira duhereye ku bayobozi. Yari abayobozi batashyira mu bikorwa, abayoboraga mbese nibo bazabasha gushyira mu bikorwa.
Ku musozo w'ikiganiro dusangira ijambo, twiyambaje Bwana Kanizu Yusibihira aduha ubusesenguzi bwe ku matora y'uyu mwaka.
Aya matora niteze ko azaba meza, kuko dufite abakandida banyuranye, ahandi usanga babifata nk'umukandida umwe akaba ari we batora umukandida rukumbi. Ariko kuva dufite abakandida batatu, buri muntu wese azahitamo kubera uko azaba abyifuza, kandi ahitemo uwo abona abereye kuyobora u Rwanda.
Mwagiye mwumva impungenge, ugutakamba kw'abandi bakandida bigenga bavuze ko komisiyo y'igihugu y'amatora yabakuye ku rutonde, niba mwarazumvise mwazisesenguraga mute?
Uko twazisesenguye uko turi mu gihugu kigendera ku mategeko, kandi bigaragara mu ngeri nyinshi, ku buryo rero umukandida niba asabwa impapuro runaka yagomba kuzuzuza, iyo atazujuje ubwo ni amategeko amugonga. Ntawavuga rero ngo baramurengagije, kuko ari ibyo buri muntu wese bwajya gutya akavuga ati ngiye kwiyamamaza nzabe perezida. Kuba perezida ni umwanya w'igihugu ukomeye cyane, ntabwo ari umwanya abantu bapfa kujyamo barimo gukina. Kuko hano icyo nabonye ni uko iyo habaye amatora, haba mu mudugudu, haba mu kagari, haba mu murenge, ndetse no ku nzego zo hejuru, usanga hajyamo abantu bafite ubushobozi, n'ayo badafite ubushobozi usanga ibibazo by'imiyoborere bihinduka ingorabahizi.
Hanyuma se mugeranije uku guhigana hagati ya Perezida Paul Kagame, Philippe Mpayimana, Frank Habineza, uku guhigana kwabo murakubona mute?
Uko tukubona, tubona ari ibintu byiza, kuko buri muntu aba afite uko yumva atekereza n'uko yumva yahitamo. None kuva twarabonye abantu duhitamo abantu batatu, ntabwo ari bakeya, kuko no muri Amerika muzabona ko akenshi bahitamo hagati y'abantu babiri. Ndetse no mu bihugu by'i Burayi bimaze kugira demokarasi ikaze, usanga akenshi barajonjora bagasiga abakandida babiri. Rero kuba dufite batatu ni byiza cyane, kuko icyo gihe byereka abantu uwo bazahitamo.
Hari abavuga bati bagendeye ku gihagararo cya Perezida Paul Kagame n'abandi bakandida, ahubwo u Rwanda ntirwagombye kuba rushora ingengo y'imari muri aya matora, kuko bamwe baravuga bati ibizayavamo turabizi.
Abo babivuga ntekereza ko baba bibeshya, kuko amatora ni ngombwa, kandi noneho agatuma n'umuyobozi utowe amenya uko agomba guhagarara akayobora igihugu, akayobora abantu bamutoje. Icyo njyewe mbona ni uko kuyobora igihugu ni kimwe no gutwara indege.
Gute?
Ufashe Boeing 737, ntabwo wapfa kuyiha buri muntu wese. N'abize gutwara indege bose ntabwo wayibaha, urobanura umuhanga muri bo. Nkaba mbona ikintu twagombye kugenderaho kugira ngo tubone umukandida nyawe, twagomba kureba n'ubushobozi bwa buri muntu. Nabaha urugero mu miyoborere, nk'uko hari umwe uti nyakubahwa Paul Kagame yewe ubatorwa ariko aho bituruka kugira ngo umuntu anabyemeze n'umuntu yarwaniriye igihugu atsinda ubuyobozi bwari bubi burimo kwica abantu arokora abantu noneho akimara kurokora abantu ntabwo yagundiriye ngo abowe n'uraba perezida yabaye visi perezida umwanya bamushyizemo nka visi perezida arawakiriye awakira neza muri icyo gihe hari ibintu yakoze mu buyobozi bwinshi cyane ku buryo nkanjye nakoraga muri banki nkuru y'igihugu no muri minisiteri ya finanse narabibonye ni ibintu yakoze bikomeye cyane by'indashyikirwa nyuma bimaze gukomera nanone tumutorera kuba perezida wa repubulika naho yakoze ibintu nge nakwita by'intangarugero maze kugera mu bihugu birenga ijana nkamenya n'abantu bagiye babiyobora ariko nta wundi muntu wayoboye nk'uko Paul Kagame yayoboye abandi mbona uwamukurikira yamutwaza inshyimbo uwundi wa gatatu akajya amutorera amayogi kuko kugeza ubu ngubu tubona Kagame nk'intore yayindi z'ubusihamu ari nayo mpamvu uvuga nti mu matora ibyo ntawahita yemeza ngo bizagenda gutya ariko twizeye ko azatsinda byanze bikunze.
Mugatekereza iki ku kuba hari Abanyarwanda ntabwo twakoze ubushakashatsi ngo tumenye umubare wabo ariko kuki aya matora y'umwaka bayise ubukwe?
Kuyita ubukwe ni ku bushake bw'abantu n'amazina abantu bita amazina bashaka ibyari byo byose ngewe abayita ubukwe ntabwo ndi kumwe nabo kuko ubukwe ni hahandi ugiye ibibwabo ugiye gutaha mbese nta kindi ariko matora ibyari byo byose yaba ari ubukubwo twabaga tuvuga ngo hari umugabo uzarongora n'umugore uzarongora ibyo ni ibintu bizwi mu Rwanda n'icyo ubukwe buvuga ahubwo wenda bavuga bati bizamera nk'ubukwe kuko nibitungana tuziyakira nk'uko abantu biyakira mu bukwe ariko amatora atandukanye n'ubukwe ahubwo twavuga ko ari amahitamo ariko tubona uwo tuzahitamo yigaragaza kurusha abandi kuko n'ubundi tumwita intore z'ibikihambwa ibyari byo byose mu bintu by'amatora hari ibintu abantu bakunze kureba benshi bashyira mu gaciro bareba ngo umuntu aracyafite ibitekerezo bihamye ni mutoya yanga bakareba bati umuntu afite intege zizayobora zizakora bwa buyobozi strong umuntu afite ubushobozi n'ubushishozi biriya twakwita ko ari free cyangwa relaxed ibyo bintu nyakubahwa Paul Kagame arabyujuje rero nkabona nta kindi umuntu yakwirirwa ateganya ariko ubwo nanjye ndabivuga ku giti cyanjye hari undi ushobora kuvuga ati yewe si uko mbyemera ubu nawe azashyiraho ijwi rye ariko nzi ko amajwi menshi azaba ari ayo kumuhitamo kandi noneho nitumuhitamo ntabwo tuzabihisemo nabi kuko izina rye rirakomeye ryageze no hanze hari ahantu iyo dutembera batubwira bati muzadutumize nyakubahwa Paul Kagame natwe atuyobore nk'amezi abiri twongere tujye mu mudendezo nk'uko mu Rwanda muri mu butengamare bavuga ko mu Rwanda turi mu butengamare noneho ikindi nkanjye nk'umusesenguzi ndeba mu bintu yagiye akorera iki gihugu cyacu uko yagiye ntavuga ko yagikuye kuri zeru hagiye hazamo n'ibibazo.
Inshuti bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika, aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye cya none. Nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ntirengagire namwe mwagikurikiye. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro mwumvaga ya Bagirubusa na Huta.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.